kawe fe kunu fi suyehe yuremba kofi amna wote waye amukhare adunabi kuti kuti dem 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 nyola
gulguleti
gude 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 tiyomi
gulguleti
gude 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 tiyomi
gulguleti
gulguleti
oh oh gulguleti balanga bilanti
kulasa matom usuta terunalo fila neko mkhayge satu mako Mame don't put again Yeah yo la que tu te Mir mu jordi com yi Ma ki jel jambaram ki Pa 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 Buldor bul saga Suma dom Mu bach ma mu bon Suma dom Ken bugul jur dom Sani kenen far Bugu mariki sarangon Dinga fer Nopil dom nopil Bistinga makil ton kenen Ligis aduna duka Daloko leba lalai fay Kubaga ba dinga bax ci bon Dibaga bon dinga bon ci mbax Dinga xam jono nakar banne Dinga am soxlo yulay tanen Dinga xam jono jono imbegel Ndax man nga bëgge ku la bëggul Dinañ la gëm lolu ñu gëmul Dila def lolu ñu deful Waay su kawe fekk ñu fi Su yexe ñu dem bala Amna wote amu xare Aduna bi kuti kuti dem 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 ñu la dom Dom bu jigen Sama yaay La ko tutte Ayo dom nopi Nopi dom nopi Ayo dom nopi Nopi dom nopi Walo walo burbe Burbe manga salum Salum nete nekle Lile ngente modi wanybe Walo walo burbe Burbe manga salum Salum nete nekle Lile ngente modi wanybe Gude 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 tiyomi
Gulgureti
Gulgureti
Oh oh Gulgureti Balanga bilanti